Master the Four, the Penetrator. Look at this. See you, my bro. Prima. Get him. Kupisa chicha pampa, tuwa na podiaka Dansi ya chakula na dansi ya mahule Apanjie kule, kutimo wabaya akule Bendesa musana, fulama fulama Taipo chitweki, noti cha fake Yaza kwa macheki, pari bantu wonse Chita overtake, wendeza chipwete Kutipa waneke, nyanganyisa chesti Pamozi na westi, kala chape besti Lelo ni weekendi, fina kuchapendi Suza fula change, chapenda benda Chapa mapopozi
Mba mutima ni olimba, maza ya kusoa Chapa mpilimba, mutima ni olimba Dansi ya kusoba Vinako ya maule Dansi ya maule Vinako dansi ya maule Dansi ya maule Ikavuta dansi ya machakora Dansi ya machakora Vinako na dansi ya machakora Na dansi ya machakora
Chilabo, monga bale namo, poto kumanja Mfela chape hai, monga ni makanja Dansi ya mahule na dansi ya chakolwa Yani sokondeza, monga ni ombeza Kieze seleka, lefty, lighty, paki, fulanti Apatiza vina kuleka ikanti Weyo ni kamozi, sangalala wansi ne wap Akaka dansi, ndiye kariko, kende kabwela Uli dansi ya mahule, na dansi ya machakolwa Yewe, ndiye ite wakuza tuvine kupangono Wabwero wa vinili irazabe Mwini ya mina ina style Nachinangu ito Master Devo The Penetrator Penetration music
Vinako ya maule Dansi ya maule Vinako dansi ya maule Dansi ya maule Ikavuta dansi ya machakora Dansi ya machakora Vinako na dansi ya machakora Na dansi ya machakora
Don't forget it, my brother, sounds like sweet. Hello, bro.
Yeah, big up to the laser.
From the Lays Empire Music Worldwide, you know.
Na Lays Music.
You know what time it is? You know what? Taking this one, the left on the port to the player to not cop this one. We out.